Praise the Lord.
Mayibongwe inkosi.
We have heard truly.
Sivile ngenyaniso amazwi azukileyo.
And we are not here.
Kwaye asikho lapha.
To warm the chairs.
Ukuba sizofudumeza izitulo esichophe kuzo. Silapha.
To be soaked thoroughly through.
Ukuba sizontshuliselwa. Esive ukuthetha kukaThixo. Njengoba sixelele kuLuka 24.
Did not our heart burn?
Ngaba bezinga vuthi na inhliziyo zethu aphakathi kuthi ngoku ebethetha nathi.
Not when someone else.
Hayi xa omnye umntu. Xa yena ethethile bazalwane. Kwaye ndiyakholwa ukuba akayekanga ukuthetha.
On the contrary.
Kuchaseni. Usaqhubeka ethetha nawe nam kuthi. Namhla ngelizwi lakhe nangomoya wakho ingcwele kwaye iintliziyo zethu ziyaqala ukuvutha masingqine sukele ekuqaleni ukuyotsho kokugqibela umzalwane bethethe apha abe bethethe apha ngokufutshane soloko ukhona into eqhubekayo entliziyweni yam kuhle ukuba ndive kuba uthando lukaThixo lusaphila hayi kuphela ngamazwi kodwa ngemisebenzi ukuba kuthe kwathululwa entliziyweni zethu uba inkosi inike ukhanya ngexesha langokuhlwa ukuba uthe wakhanyisela ukuba athethe nathi nabani umvayo akazuniki umdla ekuthetheni kwabantu nabani wakhe waqonda kuba kuhle kuyinzuzo kuluthando lunjani ukuthetha kwenkosi lubabalo olungakanani nayo yonke into esiyidingayo isekuthetheni kwenkosi sikubekele bucala konke ukuthetha kwabantu okubhidisa kakhulu okuchithayo okuthwalisa umthwalo kodwa koko inkosi kwenzayo kuhle nguyeke kumele ndicinge ngendlela umzana uKupfer ebethetha ngayo ngokukhawulesa ebhekisele kwinkosi yethu bekhona isihlwele esikhulu ababhali abafarasi abafundi akho mntu wayesazi uba kwenzeka ntoni kwaye bekuthetha ntoni yayisisihlwele nje wayehamba yonke indlela enyuka entabeni egolgotha kodwa wayekhona omnye owayebethelelwe phayana naye wayeqondile oko kwakusenzeka zange ahlutshwe yinto yayithethwa ngabanye abanye bakhala sinikeni uBarnabas uBarnabas kwakukhona isihlwele phakathi kwabantu abanye bethetha komnye kodwa kwakhona omnye owayengadingi uba kushunyayelwe kuye Thixo wayechukumise intliziyo yakhe kwaye ithi wathi Nkosi undikhumbule xa usiza ebukumkanini bakho zange ajonge ukungapha umhlande nyuka kwizihlwele zabantu wajonga enkosini uwabiza kuyo wafumana impendulo inkosi ithi phambi bababize ndiya kuphendula uthembisi ubasikele asinike into esiyicelayo abanye badlula banikini iintloko zabo oye uyixela kanjalo kwenye ivangeli abanye bathi wayinceda abanye kutheni angazincedi yena kwakukhona impikiswano eninzi ingquba kaxaka kodwa omnye kwabaninzi waqonda into eyayisenzeka phayana apha imvana kaThixo yafa
of the world.
Ifele izono zehlabathi. Wabiza inkosini. Wafumana impendulo.
Verily, verily.
Inene, inene. Ndithi kuwe.
This very day.
Namhla.
Shalt thou be with me.
Uya kuba nam eparadise.
He had no more opportunity.
Wayengasenalo ithuba lokhonza inkosi. Unalo wena. Nam ndinalo. Thina sinikwe iminyaka yenceba kuba sikhonze inkosi. Bangaphi abasindiswe kwezi yure ikule yure idluleyo abangakwazanga ukunika ubomi babo enkosini kodwa bagqithisileyo nje bagqithisele
ezukweni
siselapha hayi kuba siziphilele kodwa siphilele lo owasifelayo simkhonze lo weza wathi unyana womntu akazange uba azokhonzwa kodwa azokhonza wahlamba iinyawo zabafundi bakhe akazenzelanga mbali wazithoba ewe ngenyaniso kwade kwasekupheleni kwade akwayinzulu nakude xa konke oko kwagqithile waphakanyiswa wahlala ngasekunene kobukhosi bukathixo elindile ade zonke iintshaba zithobele phantsi kwe zibe zonke iintshaba zenziwe isihlalo seenyawo zakhe kwaye siyazi ukuba lukho utshaba olungazange lweyiseke eCalvary kwaye ixesha xa belifikile nditsho notshaba lokugqibela elikukufa kwawumele ukuba lithobele linike umoya lithobele ilizwi likaThixo ukufa kusayi kubakho siyakuphila ebukhoneni benkosi kude kube sephakadini apha elizwini elikwabasekorinte sele sonke sifundile ndifuna ukuqala nje njengaphambili incwadi yokuqala abasekorinte isahluko sesibini umqolo weshumi nesibini ke thina asamkelanga moya wehlabathi samkele umoya ophuma kuye uThixo ukuze sizazi izinto esazibabalwa nguThixo asamkelanga moya kaThixo ukuze senze intetho ezinkulu ngawo kodwa kuba sazi lonke icebo losindiso intlawulelo yonke ethe yanikwa kuthi nguThixo kuba umoya uphicotha zonke izinto ewe izinto ezinzulu zikaThixo qhubeka ithi esizithethayo nokuzithetha kungengamazwi anokufundiswa bubulumko babantu kungawo anokusifundiswa ngumoya oyingcwele izinto ezizezomoya sizilungelelanisa namazwi la angawomoya omnye wabazalwana uyithethile kuba njengabaprofeti babe phantsi kwempembelelo yomoya oyingcwele ngoku abo bashumayela ilizwi mele babe phantsi kwempembelelo enye yomoya kaThixo ukuze ubhalo luphile kwaye uThixo athethe nathi hayi kuphela basithi ha umzana ubani bani nabanye bathethile mele ngokulula sikwazi ukuthi inkosi ithethile nathi akho mntu uza apha ezokwazisa iinkqubo zakhe siza apha basizova kuthi ukuba simvumela thethe oko kubaluleke kakhulu noba kuthiwe apha ngako oko sikuthethile nokuthetha oko sikunikiweyo nguThixo ngobabani ezityhiliweyo ngawo umoya ngako oku siyakuthetha hayi ngamazwi anokufundiswa bubulumko babantu ewe kukhona ubulumko babantu kwaye kukhona irhatshi elinintsi kulo kodwa alinandawo ebukumkanini bukathixo ebukumkanini bukathixo kumele ibe ngumoya onobulumko ekuthabatha ubulumko belizwi umoya wobulumko belizwi ukhokele usikhokelele kuko nonke niyazi uba usawule wasetaso wayefumene ubulumko babantu malunga nelizwi likathixo ngesaquphe kwafika isigaba esitsha ebomini bakhe esesitshilelo sikayesu kristu ukusukela ngalamhla wayengasathethi ngokobulumko babantu ngelizwi likathixo kodwa ngokubone izinto ngokwendlela yokubona kathixo ubona njani izinto ezingcwele izinto zikathixo kumele zibonwe ngomoya kungenjani asiziboni nakanye sizibona gwenxa izinto zabantu zingagwetywa zibonwe ngamehlo abantu nangeengcinga zabantu kodwa izinto zikathixo kumele zitshilwe ngumoya oyingcwele zibonakaliswe kuthixo zivela kuthixo apha sixelele kodwa umoya oyingcwele azifundisayo izinto ezezomoya zilingelanisa namazwi la angawomoya nazi ezona zinto le Bhayibhile igcina imisebenzi eyenziwe ngumoya ngelizwi likaThixo kwaye elalizwe lenziwe laphila ngokukhona uqhagamshelwano phakathi komnqophisi omdala nomnqophisi omtsha khona uqhagamshelwano phakathi kothixo nabo uthixo athetha nabo ngoku kukhona isitshilelo somoya ngoku kukhona ukukhanyisela singabona izinto ingaba wenzani uSimeon etempileni waqhagamshelanisa umoya owenziweyo waqhagamshelanisa inzaliseko yokomoya kunye nesithembiso esathenjiswayo ngokomoya ukuba akayikufa ade ambone uKristu uMesiya eso yayisisithembiso selizwe kwaye xa wabona isithembiso saliseka ngamehlo akhe umoya kathixo wehla phezu kwakhe umsebenzi wokomoya ngenzaliseko nentetho egcwaliswe ngomoya yadityaniswa yenziwa yazeka ngokunokuthi Nkosi ngoku ungamndulula umkhonzi wakho ngoxolo kuba amehlo wam alubonile usindiso lukaThixo wakubona njani ngokuba kutshilwe kuye nguThixo ngomoya umbingeleli wenza ulwaluko ngokomthetho engazi nakanye ukuba abantu ababesetempile kuba kwakukhona umfazi omdala ngesaquphe ilizwi lakhe naye lavakala naye ngokunjalo wayenento yokuyixela zange ashumayele intshumayelo wathetha ngento eyazaliseka phayana bonke abantu kwakumele bayive umoya ugcweliswe inzaliseko kumele ukuqhagamshelane nenzaliseko yomoya ngokwentetho kodwa owemvelo ke umntu akazamkeli izinto zomoya kathixo kuba zibubudenge kuye kanjalo akanakuzazi ngokuba ziphicothwa ngokomoya nale ngokunjalo yintetho entle emntwini akukhanyiselwa ngokomoya izinto ezingcwele zibubudenge kuye akanakwenza nto ngakho aphaya khona phaqala khona uye ame ngendlela ethile kodwa xa izinto zithilwe kuthi ngithixo njengokube ndikhe ndayitsho endaweni ethile umzekelosoloko uba umzana uBranham ethwale ulungiselo lwakhe ngokobuvangeli iingcango ezingamakhulu zavuleka kwakwazi abantu kwiindawo ngeendawo zelizwe kodwa ithuba qala ukubeka ulungiselo lwakhe eBhayibhileni athi apha kuzalisekile oko kwakuthethiwe kumprofeti uMalakhi ngekuthuba qala udibanisa inzaliseko yokomoya nesithembiso esokomoya esitshile ebantwini bakathixo ngela thuba imimoya iyohlukana mendiyitsho nje ngenyaniso uba wayenza intetho hayi kuphela kum babhalile ngako bathi usukela kwixesha apho umzana uBranham waqala ukuthetha ulwimi olucacileyo athi ebantwini ukuba ungumprofethi othunywe vela kuthixo kusukela kwelaa thuba babengenakuqhubeka nayo nakanye yinto abayibhalayo yinto abayithethayo kwaye ndithethe nje ephikisanayo xa bayeka bengenakuqhubeka uthixo waqala ngathi uba aqhubeke nathi kunceda ntoni ulungiselelo ukuba ilo lungiselelo lwesibhalo kwaye kuba lulungiselelo lwesibhalo ngoko lubhekisele eBhayibhileni ngoko indoda yakwathixo ngexesha lethu inokuthetha into enye njengoYohane wathetha kwelaa xesha wadibanisa umoya welizwi ngokwenzaliseko nomoya welizwi ngokwesithembiso ayikho bulumko bakhe kodwa ubulumko bukathixo kwivangeli kaYohane sahluko sokuqala ithi umqolo weshumi elinethoba nabo ubungqina bukayohane xa amayuda athumela ababingeleli nabalevi kuye beyombuza ukuba ungubani na wangqina akakhanyela kodwa wangqina kuba andinguye uKristu bambuza uthini nawe ingabe ungu Eliya wathi hayi andinguye. Emva koko wayesazi uba u-Eli umele afike phambi komhla omkhulu oyikekayo kaYehova. Yayingekho ngoko apho umhla wenkosi wawuqala, kodwa umhla wobabalo nosindiso wayengumprofeti. Wadibanisa ilizwi, umoya welizwi ngokwenzaliseko nomoya welizwi ngokwesithembiso. Wathi hayi andinguye. Unguye na umprofeti lowo? Wathi ukuphendula, hayi, sonke siyazi. Moses wathi, umprofeti onjengam uThixo uya kumvusa phakathi kwabazalwane benu. Kwaye kubhekiselwa kuye ekuqalekeni kwencwadi yezenzo. Kwaye siyazi yayikubhekiselwa kuye uKristu. Loo nto uYohane wathi, hayi, andinguye. Ngoku bathi kuye, ungubani na ke ukuze sibaphendule abo basithumileyo? Uthini na wena ngawe ngokwakho? Wathi, mna ndililizwi lodandulukayo entlango lisithi, yityene nizeni indlela yenkosi njengoko watshoyo uIsaya umprofeti. Yayiyintoni? UYohane ebeka ulungiselo lwakhe ngokwezibhalo. Abantu babefuna ukwazi, bambuza imibuzo emithathu. Kodwa laa mibuzo mithathu yayingabhekiselanga kuye. Ilizwi elalibhekisele kuye ngenyaniso zange bakubono, zababuze ngako. Kodwa uYohane bona wabanika impendulo, wabeka ulungiselo lwakhe phezu kwesisekelo esisezibhalo. Kanye into enye yenzeka kwixesha lethu, abavangeli bakumanani amaninzi, abashumayeli amadoda enza zonke izinto ezahlukileyo, nditsho nezinto ezingenakwenzeka. Kodwa sikhona isithembiso elizwini likaThixo kuba phambi kwemini enkulu eyoyikekayo kaYehova bayifike, uya kuthumela umprofeti. Ithuba umzana uBranham waphuma nje ethetha ngaphandle ngesibhalo, isihlwele yabuya umva, ayafuna ukuba sahamba nenkosi. Funda ibali likaYesu xa ngesaquphe wathetha ivangeli likaYohane isahluko seshumi, wathi mna nobawo sibanye. Xa wathi ngaphandle uba nitye inyama yam nisele igazi lam aninasabelo nam. Kwaye abaninzi ababi samlandela kodwa bamshiya. Yayintoni? Babengekaqondi ukuba yayingantoni yonke. Siyabulela kuThixo wethu onamasalela apho anokuhamba nabo kude kube sekupheleni, side sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni, hayi ngenxa yobulumko okanye ngokwazi, kodwa ngenxa yento asinike yona ngobabani. Apha kwivangeli kaYohane sahluko sesixhenxe, ngako oku nzafikela ekupheleni ekuvaleni. Mhlawumbi umzana uRuth senike ukuqala kubo bonke abazalwana, kodwa akaba abekelwe ukuqala naye. Apha kwivangeli kaYohane sahluko sesixhenxe sifunda kwindawo yesibini kamqolo wamashumi amathathu anesixhenxe, ukuba kukho othi anqanwe makeze kum asele lowo ukholwayo kum njengoko satshoyo isibhalo kuya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo iphuma embilinini wakhe.
But this spake he of the Spirit.
Oku wakutsho ke ngaye umoya ababeza kumamkela abo bakholwayo kuye.
For the Holy Ghost was not yet given.
Kuba ebengekamkelwa umoya oyingcwele ngokuba uYesu ebengekazukiswa.
Here we are told
apha siyaxelela ngumsindisi wethu
what would happen
uba kunokwenzekani xa umoya oyingcwele wathululwa. Kwakuya kubakho imithombo imilambo yamanzi aphilileyo iphuma embilinini wakhe impompozela ubomi obungunaphakade. Kwaye singathandi uba samkele ubhaptizo lomoya njengoba kwakuthenjisiwe. Kwaye njengoba abazalwane bethu noodade bakwamkela ekuqaleni xa upetros wathatyathelwa wanika umsebenzi malunga nento eyenzekayo kwindlu kaKoneli wathi nje kuphela,
how could I deny water?
Ndingathini ungafuni ngubani onokuthintela amanzi kwabo bawamkeleyo umoya ongcwele njengokuba sawamkelayo ekuqaleni. Olo yayilugwetyelo lwakhe ngokunjalo udityaniselwe ukuze inzaliseko yokomoya nesithembiso esokomoya. Wayengadingi ngxoxompikisana kodwa wavumela izibhalo kuba zithethe. Wabona oko kwamkeleke apha endlini kaKoneli ngendlela abamkela ngako nabo. Wabona imithombo impompozo angathini kuphela kuthi abantu mababhaptizwe egameni leNkosi uYesu ngokuba babesele bebhaptiziwe ngumoya oyingcwele.
Ngoku
iinto ezininzi zibiza ukuba lubhaptizo lomoya. UPetros nothi ngela xesha ndingathini uthintela amanzi xa bamkele umoya ngendlela esenza ngayo ekuqaleni. Uyafuna ukufunda? Nonke niyakwazi ngentliziyo. Mele ufunde nje incwadi yezenzo isahluko seshumi ngoku uyawufumana isiqinisekiso kanye sibonakaliso. Mva koko mganyana kwisahluko seshumi elinanye enika ugwetyelwa apho. Mhlawumbi ndingakufunda nje kumele ukuba kukwizenzo isahluko seshumi elinanye umqolo weshumi elinesine oya kuthetha kuwe indawo yokugqibela kumqolo weshumi elinesithathu oya kuthetha kuwe amazwi owusindiswa ngawo wena nayo yonke indlu yakho. Ke kaloku ekuqalekeni kwam ukuthetha umoya oyingcwele wabawela njengoko wasiwelwayo nathi ekuqaleni. Bazalwane noodade, olu lubhaptizo lomoya olu wena nam siludingayo, ubhaptizo lomoya njengalo lwasekuqaleni. Uba ndilifumani namhla andifuni ukuzibhanxa, ngoko ndizawulinda njengomonde ndide ndikufumane. Lunye ubhaptizo lomoya
will produce the same concomitant.
Uliya ukuvelisa iziqhamo ezinye, iziveliso ezinye, izipho ezinye zokomoya, neziqhamo ezinye zokomoya. Njengobhaptizo lomoya ekuqaleni. Yiloo nto uPawulos unokuthi ngomoya omnye sabhaptizwa, sibhaptizelwe emzimbeni omnye, saba ngamalungu omzimba omnye. Namhla phakathi kwawo babizwa uba babhaptizelwe emoyeni, kukhona iindlela ezinintsi ezahlukahlukineyo, omnye kananto yokwenza nomnye. Ukuthiyana nolunya lusezintliziyweni. Lowo ingomoya kaThixo, ayomvelo kaYesu Kristu, ayiyo ingqiqo sive ngayo kule mpelaveki. Hayi, oko kubonakala ingathi lulahlekiso olukhulu namava noThixo. Kumele umntu othe waba namava noThixo kumele agcwaliswe ngumoya oyingcwele, kanye njengabazane bethu noodade bethu ekuqaleni. Kwakumele kube njalo ekupheleni, ngokuba kube khona iziqhamo ezinye, uthando olunye, imiqondiso eminye nemimangaliso, uqhagamshelwano olukhulu noThixo omnye nomnye. Kumele kube njalo ekupheleni ngendlela ekwakunjalo ekuqaleni. Oko kwenzeka xa bonke banikela ubomi babo kuThixo, bamkele uYesu Kristu njengomsindisi wabo, bakugcwaliswe ngomoya oyingcwele. Ngokuitsho kakuhle ngokumangalisayo, bathetha ngezinto ezinkulu iNkosi yazenzayo abantu abo uThixo athetha kubo, athethwa ngabo. Kulapho siva ezi zinto abantu, apho xa kuthetha omnye umntu siva enye into, ngoko into enokwakha ibandla yiyo esidinga uba siye. Kwaye uyazi ngokungaphandle wonke umntu angenza ngokukholisayo, kodwa isibhalo sishiyeka ngokunjalo, sibhaliwe uba into egcwele entliziyweni yile ithethwa ngumlomo. Ungatsho amaxesha amaninzi, oh, ndigcweliswe luthando lukaThixo. Ewe, makhawukhume mzuzwana nje, kuphi pha emasikuve? Ingaba oko kuthethwa kuvela kuthando lukaThixo? Ayingomazwe siwenzayo, kodwa into ephaya yiyo eya kubekwa kumlinganisela ongcwele. Yanga kungangatshiwo komnye wethu. Kumele ulinde kumlinganiselo ufunye wena, ufunyenwe kumlinganiselo usilela. Kumele sigcine ukulinda uThixo kwimilinganiselo yoba sigcwaliswe ngomoya oyingcwele, njengoba kwenzekayo ekuqaleni. UYesu Kristu ukokubini usisiqala, usisiphele, ukuqala ukugqibela, ualfa uomega. Ngoku nathi njengabantwana bathixo sibale kanye amava amanye kweli xesha, ngendlela abazane bethu noodade bethu bakubala ekuqaleni, kwaye bamke okuThixo abathembisileyo. Njengoba umbhali weculo ecula, izithembiso ziyashiyeka, asoze zisilele uThixo wakuzisa ngelakhe igazi okwakuthembisele izwini. Yanga namhla imisebenzi yenzaliseko yokomoya ngelizwi kaThixo ungaqhagamshelani nenzaliseko yesithembiso sokomoya ukuba baqonde ukuthetha kwenkosi. Umntu wemvelo sive ngolo hlobo akazazi izinto zokomoya, kodwa yena owazalwa nguThixo uyakwazi izinto zokomoya. Yanga iintsikelelo zikaThixo zingahlala phezu kwethu sonke. Yanga le mihlangano ngokunjalo ibe negalelo ekusondeleni kwethu enkosini, kwaye yanga nathi singathi sibe banye silingane omnye nomnye ngothando lungcwele ngobaba lwakhe. UThixo asisikelele sonke. Amen.